The sounds of Africa. Trio Setter. Mambo Kazi. Skata. HK. Too much trend in the setter. It's in the setter.
Chukupoloja.
Ndoja tinoita kugeto. Kwedu kugeto.
Chukupoloja.
Kuna tasia vana stressi. Tinenge messy.
Chukupoloja.
Ndoja tinoita kugeto. Kwedu kugeto. Murithi wa tiri. Murithi wa shet. Tinindi kuba nyuta kunga soka pet. Chumweche patani echenda baya update. Hame pa long time. Paji pet. Skata. Da pina na buda na zoka again. Mambo kazi kanda ingoma again. Manga muri kupi chifarake. Mambo kazi kanda ingoma again. Chumweche trend in the setter. Ich in the setter.
Chukupoloja.
Ndoja tinoita kugeto. Kwedu kugeto.
Chukupoloja.
Kuna tasia vana stressi. Tinenge messy. Ndoja tinoita kugeto, kwedu kugeto. New style, ndapinda ne new style. Mambo kazi mudanzi wa uja ne new style. Simplex badass producer. What you waiting for, chungo manda chusa. Tatino bata pano pisa. Ami always clean. Jimango mandi chicheka. Ndoji miri irandeka. Chumwechi trend in the setter. Ich in the setter.
Chukupoloja.
Ndoja tinoita kugeto, kwedu kugeto.
Chukupoloja.
Kuna tasia vana stressi, tinenge messy.
Chukupoloja.
Ndoja tinoita kugeto, kwedu kugeto. Murithi wa tiri, murithi wa shet. Tinindi kuba nyuta kunga soka pet. Chumweche patani echenda baya update. Hame pa long time, paji pet. Skata! Na pina na buda na toka again. Mambo kazi kanda ingoma again. Manga muri kupi chifarake. Mambo kazi kanda ingoma again. Chumweche trend in the setter. Ich in the setter.
Chukupoloja.
Ndoja tinoita kugeto. Kwedu kugeto.
Chukupoloja.
Kuna tasia vana stressi. Tinenge messy.
Chukupoloja.
Ndoja tinoita kugeto. Kwedu kugeto.
Chukupoloja.
Chumweche trend in the setter. Ich in the setter.
Chukupoloja.
Ndoja tinoita kugeto, kwedu kugeto.
Chukupoloja.
Kuna tasia vana stressi, tinenge messy.
Chukupoloja.
Ndoja tinoita kugeto, kwedu kugeto.
Chukupoloja.
Simplex Music.